Feel right like a new money man.
This is in a big world and I'm coming for you.
My darling, my honey, penzi lako mwisho wa habari, halipimiki kwa mizani, kwa halali, kanisani, vigelegele nikupeleke nyumbani, mambo yawe hadharani. Unaweza kuniacha na nikapata mwingine, ila sala wa kufanana nawe, anipende kama unavyonipendaga we, kama mapata. Tunavyopendana, sini ndage tunaofanana, kama timu bafana bafana. Uko season girl, episode girl, nampenda nani zaidi ya mimi. Oh baby somebody, you don't need somebody, walai. Season girl, episode girl, nampenda nani zaidi ya mimi. Oh baby somebody, you don't need somebody, wallahi. Bafana, bafana. Uko season girl, episode girl, nampenda nani zaidi ya mimi. Oh baby somebody, you don't need somebody, wallahi. For real. Uko season girl, somebody, 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 you don't need